Manifesto muribe, mwina fundo alibe, nipote shi walibe.